banja babade banenyanga wendi wabula musembere ebintu bisanje ebiwabu omanyikazi wenakula kale nga nswala tyanyo kuyiya ebintu ebimbumya nonya kyendibawa mupagidde abange ensima nange mumfudde omuntu owebbeyi nakati kenda bise nafunyeyo kuuga omusomo topiki ya leero ekwata kukola kwawulira ebyokukola wabinyuka ogira otambula mweno sikwagala naye gwe munnange okyategana ensene ekunyiga asembera kulondesa magezi omuntu okukola n'oyitibwa bambi ayinawo ebizibu byosanga bibeeraku mubeeramu ab'empiiga amafitina bulikwotandikawo ne bajereka era bangi bannaffe abaalemwa ng'awoze by'obutale ebyo sibisobola gw'osanga jjuza erwanjiri yeetisse ekibba atambuza nju bameka b'osanga abaali mu kkola ey'emirimu n'ensonga emulemya nga tematiza awoza nnavaayo olwa nnansiri yanyiya woteeri oli aloga kale okuwangula dduniya osanga mu ensozi nga nkambudda mu kuzeebalama awunyusise okupakasa kubamu biibino k'oguma n'obyeŋŋanga awo ojja kufuna tosenguka ekigambo bandoga nakkanga amugamba ebiibino omulimu omukulu gonnemya sigwa jjajjaawo kukangika omuntu atakola kutyanga katonda yekiika muli mulangira sigwa jjajjaawo n'asomba amaloko nga kutiisatiisa obeewa akagambo kyeggambye kaddewo sigwa jjajjaawo alimirira munno gyakola kiweewanikanga omulimu gwa munno senfu sigwa jjajjaawo siranya bannammwe n'abamu bagenza magongo omulimu gwa munno ttafu sigwa jjajjaawo walimya munno ogwo omulimu ogufudde obusikangu byemu akayimba kaakano sigwa jjajjaawo ndowooza gye ŋŋenda kakati nkuwadde omumuli bwe mbula mu mbeera y'ewakanga mpanga omanyiza ebyobuweemu byewala bisudde bannaffe bangi bawaba olwenduulu temunyiga ab'emize bwegityo kukonamu oluusi n'oyiga kintu kupakasa ssente lutalo gwe lumba kijasaba kanga tobatya n'obula bakanga sambalaba gyempita n'oluusi nange gyenkola beetuuma obuyinza n'olowoozo boono katonda bwakkanga ogamba mugandawo beewaana ebitundu gyasibuka n'ofa omwoyo nasomoka lwera okyangaya osanga omusoga akyakozesa ate ekyakiyira bwe yamubuuka atyoli nnyonyi n'abeekyakwentwetwe n'ebitundu bingi ebirala kalikyayo abwagikangisa takutiisa mugambe n'ewammwe nti sibatene emagezi ag'omukkakkanya mw abasibuke wakisooka mpala n'okumpya ewaala kimwogero kanga kyambula sekamatte kuliisu gy'okimpe ŋŋamba abantu kimugamba omuntu okwewala mpulira beewalako yakkanga n'oti omuntu yakubya gy'asibuka n'otala eyava ebwamba bw'anyumyayo n'oti ebwamba gy'oli mu kujja yali nnyanyonyi kikyakujja ewammwe gy'owaano gy'okotogera emirimu gy'abanno gyekomya n'ogundi oli mubi tokangibwa omuntu atakola kutyanga katonda yekiika muli mulangira sigwa jjajjaawo n'asomba amaloko nga kutiisatiisa obeewa akagambo kyeggambye kaddewo sigwa jjajjaawo alimirira munno gy'akola kiweewanikanga omulimu gwa munno senfu sigwa jjajjaawo siranya bannammwe n'abamu bagenza magongo omulimu gwa munno ttafu sigwa jjajjaawo walimya munno ogwo omulimu ogufudde obusikangu yemu akayimba kaakano sigwa jjajjaawo kintu kupakasa ssente abaagalowa weesiba bbiri osobole abaafuno basanyuka oli munnakuza bantu bantama tebakwemaza obeeko w'okoma mbamanyinya ab'ekika bwe kiti batwakusabira gy'oli mugandawo okolera mu ntalo okuva lwewatandika mwatte olufunawo nga bajja beesesa bali mu kampala ate wano tobitundawo nga ntunda n'otuuka okugamba yewa ettaka babamu kwesunsa bangi baali mwadde eby'ensi kwe kukola empala nayeetamu takusengula kulesa ebyakumenya mbunna omuntu si yefulaana luli mu kujja kukwerumba bulumbi muyitamu okusomesa olutata mumanye yakyawa okumanyera n'okubuulirwa kwetamuwa naye nkukuutira obugumu gy'okolera nywera mulenzi okuwangula alemye emirembe gye okunoonya ssente tokufuula mannyo kusinikaala osobola kulemya by'okola amateeka g'obugagga gaagano wamako gatuukiriza buli ky'obaze ku lubiya mubeeramu okukeera mu mpewo nkugambye enkunta okweresa ebirungi n'oyitibwa oluusi omufuta ng'oseevinga
kubako kekerezo olokubangeze unali andi
wavana sinzira kulangirawo ujeka kale no bananga abagalo malabye ko nakadde kango bwento ndeka mutendereza jensi jobubuzo obunyuma obujjudde amakulu amawufu sona kulira mapera ntuntunu mukyale ngando mu nsokole bukeseri ewala osana kuzibwa bulungi nemmanya ebisimba abantu mukume ekyaleeta nkyeyami mpoza abalemi ayitawo bankutule nange nteeka kubamba konye kumisa emibi yese kasiwayimbi erya kapoli nonya lubira ndabula abeekiika mu byenkola sigenda kuvaawo lukangibwa omuntu atakola kutyanga katonda yeekiika muli mulangira gwa jjajjaawo n'asomba amalobo nga kutiisa kisobe wakakambo kyeggambye kadde sigwa jjajjaawo alimirira muno gyakola kiweewanika ng'omulimu gwa muno se sigwa jjajjaawo siranya bannammwe n'abamu bagenze magongo omulimu gwa muno tafu sigwa jjajjaawo.